Westsidemusicblog.net.
Hey,
Baruch Sephora Records.
Hey, Hyper Kelly Kulu. Haba ni wana wanyate takutiki mwopeli ya lewa ikashaula. Tinile magambao, tinile mashambao, tafelela mabubotana. Eke wabo vanikena, valikani vanishenda. Pasali vaniana, eka foki mubotana. Kono mafans vani huza everyday, uzu salili ya ubamu. Baba mwibani ya misa mwanzila mwacha uhali utukwa sapoti. Kulo ipokili musipili kiwayana.
Sige mani wanachana kina koe sika uta.
Kulo ipokili musipili kiwayana.
Sige mani wanachana kina koe.
Opera, ikoni sapangi mashof, mulimu kiena ya siwa, foni kanise zako, haniyo mahali, nikupanga mazari, ni magoro, milao yete na ufolo, vasori kulufiti lila kono nani walini. Kozizani ulu kezi ndate na niliziri. Kulo wa ipokili musipili kiwayana.
Sige mwani wanachana kina koe sika kuta.
Kulo wa ipokili musipili kiwayana.
Sige mwani wanachana kina koe sika kuta.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
It's a